like a boss. Tuko jia kana, hapa na kuza kudim leta. Leta ufala pauta kula maviting. Neza dhani tumepona kumejo ni taxi. Nati upepo runda, upepo nia. Hapo nasikia niskele uu, shtingo ni Scooby Doo. Zako zikianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kale ka move, mkujamo kumfu. Ati naiku kubamba goza tena toka. Hapo nasikia niskele uu, shtingo ni Scooby Doo. Zako zikianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kale ka move, mkujamo kumfu. Ati naiku kubamba goza tena toka juu. Hapo nasikia niskele uu. Alote na tonesha turushe migu vile vile zimeturaru. Tunasikia tuko maju steam. Steam skipata tunashukisha na mamoves. Nipeka leka eh, so tuko loaded. Strap na mafore. Naifanya leo siya tungoja gya tishoke na. Naiki kubamba mbia selector jo agothe na. Kaki kubamba tupaluga tupaluga. So siule tepa za kutim. Tim washaki eh, tempo ni anatepa tempo yo bamba sano kiwa jing. Jing 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 gomba kashata. Rada shavam dagi mdaki. Hapo nasikia niskele uu. Shtingo ni Scooby Doo. Zikianza kushuka zinapandishwa juu. Biga biga kale ka move, mkujamo kumfu. Ati naiki kubamba gonza tena toka. Hapo nasikia niskele uu. Shtingo ni Scooby Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Biga biga kale ka move, mkujamo kumfu. Ati naiki kubamba gonza tena toka juu. Ati ati tinga linga ling like a boss. Ana ring apa kwinza gindani get pass. Nika jing nasikia hakwezi bamba bila bila 4-3. Doba doba nza kipapa siyezi kosa kwa ma eh. Hapa kaliki tuko mastim walai na. Na tujifichi tunafanya ngavulai. Tumepandisia digaga tundo tufiche white juu. Jutuko, jutuko, tuko juu ya kana. Hapa na kuza kudim leta. Leta ufala pauta kula maviding. Neza dhani tumepona kungejo ni taxi. Nati upepo runda, upepo nia. Hapo nasikia niskele uu. Shtingo ni Scooby Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Biga biga kale ka move, mkujamo kumfu. Ati naiki kubamba gonza tena toka. Hapo nasikia niskele uu. Shtingo ni Scooby Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Biga biga kale ka move, mkujamo kumfu. Ati naiki kubamba gonza tena toka juu. We'll be right back.